bagimyatayanitse bakiro bagiza ko baje bakererewe bakundi burunga bakozi ba radio izongezo bizanyo muzazihemberwa
Yeah.